Tu vas a escuchar. ¡Llegó!
Amaze bugingo uza muri we
ababonye Kristo bagendera mu mucyo
ababonye
Kristo bagendera mu mucyo uguma mu ijambo rye na waguma muri we
uguma mu ijambo rye
uguma mu ijambo rye na waguma muri we imigezi y'amazi y'ubugingo
Ubugingo
ngizera afite ubugingo